Zedwop.com. AKA Jizo.
Nano G. Cash Kit.
Fresh music of all time.
Kansi de chiti kapazeti.
Shut up.
Koma ni koza kumayati.
Shut up.
Tonto kapoi nae popoka.
Shut up.
Nae pia wino nae dedeka.
Shut up.
Bakushana kujumbo mutwe. Na isa go film before mkitwe. Kaji mwe mwena umfwani.
Shut up.
Tonto kapoi wena wika tatata.
Shut up.
Fish.